There was time I told myself I can't be surprised no more, God. Oof.
Umeni shangaza yadunia mengi. Leo nimegundua utofauti kati ya raha na furaha. I didn't know that. Hii dunia ina mambo. Iti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Shetani alinizonga Mungu simuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliyeokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Wakinichukia ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu ye. Hata kifa nizikwe kwa jina lake yeye.
Kesi ya uhujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32.
Why so good to me that. Mimi najua sitozalaurika, sitokamatika, cause umenishika. Sometimes I smoke and I take some liquor, bado unanishika, hujabadilika. Of course umeniumba kwa mfano wako, kila nilicho nacho ni mikono yako. I never fold out bila matakwa yako. Wachawi fitina wote wajawa. Shetani alinizonga Mungu sikuoni. Basi nikajiona kaniko peponi. Kila siku na enjoy. Pombe zimenichosha nipo hoi, yeah. Dunia ina siri. Si kila aliyeokoka mbinguni atafika, yeah. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Hata binadamu wakinikimbia, Baba unabaki wewe. Kea wakinichukia ukinipenda wewe. Hata niwe na madeni nisemeni, hata wajibu ye. Hata nkifa nizikwe kwa jina lake yeye. I wonder why he's so good to me, God.